Ben. Etimi memisha, ananambia chumbeza. Nikitaka kusitish, ananambia
Apo.
DJ Zavi.
Akitaka nampa, aisuka, kari nampa, tiasuka, sukari.
DJ Ben. Extra Sounds Entertainment. The mashup dog.
Pole dia ex, mwazako ni posana maes. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nange usezi mendata kapedo, pedo.
This DJ is on fire. DJ Zavi, the mashup dog. DJ Ben, the spin genius.
Navigator, yeah, yeah, yeah. You are so sweet, so curry, yeah.
Kisura cha upore kama mama yangu la, 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 la. Unifunde kwa mkole uwe somo yangu la, 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 la. Ubatuli sosomo lechuzi kwa matandu la, 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 la. Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me you make me fall in love and I go tell my mama you make me fall in love.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ. You better recognize.
This is
Extra Sounds
Entertainment. Penzi sila kudoko wa doko na kula kwa kunyofo anyofo
oh nyofo
kama embe nalipopo popo
oh popo
uko tunajifoto moto
oh moto
kisora cha upore kama mama yangu unifunde kwa mkole uwe somo yangu Somo lechuzi kwa matandu
Talala
Nile mungo kwa kidole mungo chambu chaha Baby you make me You make me fall in love
The sounds entertain
You make me fall in love
The Spin Genius
So baby, don't do you wine? Wine and ride for you. Yummy, wine and ride for you.
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Na sitaki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
What do I want? Calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili unaika calypso. What do I want? Calypso, calypso.
Shit, you think she was with the flip mo? You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a big time to lean back twice. No, take your feet, it hit mortal girl. I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it for sure, you ain't seen that life. It's a kipindi that could get us, I'm shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka pia ni nyingi. Lunch is lando, dinner to kulia malindi.
Calypso. Calypso, calypso, una ni para calypso, chili una ita calypso.
Kendo mami mina mind unaweza nyamile I know they told you not to trust but to get a foot wezi pata kamile And so see when I was in my shore Kame sama kitotaki baspole So wetore ya mangati rada yetu ni safi I wanna make you happy my only
Mila pretty girl you were prettier Thanks to the Lord yetu skila pepo mwa Pretty like a rose and I stuck a pose Haka mabi toes mani de ma bro Baby, you know me love you long, long time. Don't do calypso, baby, don't be mine. Wine and ride for you. Let me wine and ride for you.
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Now sit down, keep me in the mind. You're all mine, baby, all this house for you. I know a couple things that we can do.
It's the one and only DJ Zavi, the mashup dog.
Yo, DJ.
Yoni pati ya shida ya chali yake Na mpea advice ni kiwishu wa chane
Umiza moyo wangu kiambia beste zako goteni beste yangu.
Sita we, I got a one pack, nite commando. Sipidi 4G, WhatsApp ubila bando. Pakwa sitari kaya, umenikamata. Unavo shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Toto kiuno kama goro. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na nani we. Umetoka udigoni we. Bigoze kwa swaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichisi we.
Kwako niweke mkandarasi, nitajenga daraja la mapenzi. Harufu ya dhahabu na almasi, ili penzi letu lizidi liokawe. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Gari gari yuanita, macho kama mbeni. Kama kaka ninavyo sakata kanana, maundu ya pwani ya ni Mombasa. Suro waka waka meni kamata, kwenye kiza totoro nitawashata. Chomeka, chomeka.
Baby uki roli roli, unagusaga go roli roli. Nabaki siko hoi hoi, baka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on nibaki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sina gama shaka. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege,
ge, amena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikota iti, tomana wana ona mine hafa iti, makita.
Kilegeze kama feni ya kichina, kipambe kwa vicheni ya mahina, bila puwa ni kupandishe safina, ubaki tu, misopa ama dina.
Shomi, ulichopewa na mambo, yisipani yo, nibaki kugoko gaga, kwako mbo, nikajoko hapa saka.
Wengine wako miti, letu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda kana, beba zidi mingi. Taku na mamada, beba zidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Das kusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu. Kusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu.
Isedi hapo, ni kuhandu. Alafu kamtu kawelo kati ya mlangu. Nikungize ndani ya box kama bali.
Chino kibwezi kani kila kumata.
Ambe bini man mepata kunwa dansa. Afkalo utarubisha with salo. Afkalo na wacha armies na mavalo. Hauka kitisha fona kakukwa na pasto. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jeja private. Vuta wateja ni kame we kwa magnet.
Kata kukika haki wa yichani.
Just to see jali.
Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yeah, hey, then kukika na
kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roi inafanya nini kwa mbash na wekea minyoo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simpo stivona. Nua sijali sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za maki hapa sidhani.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demu ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele na nderem kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele na nderem
niache msupa
niache
niko na talent
kazani
neza fungwa bra na mkono moja unataka kuona
siwezi mai
okay keti chini geuka hivi wacha nitezeka mimi na ulimi usitoe na kuchapa na hiyo mimi.
Victor Vanda. It's a Friday night. It's a wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huu mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
One DJ you don't wanna fuck with. DJ Ben, the spin genius.
Yeah, baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show, nilitesa.
Let's do it.
Fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wear the hand and do the only dance. Shake your bump like you know what you were. All of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni numa sana pisa tulele.
Fenana Papa Jones, Nadia up on the door, those in particular form. Nasty Ako Salon, Tilon Mido de Bomb, Club PM Chrome, Boki Baka Yangon, Mepa Bikana Song, Zile Sehu perform, there will be a Leron. Fengu Tia Nyama Yabama Nakachubari, Natia Tapi Discharge, you wake Sukari. Plan size, even to finish Yoko Kari Yako, while leave you a Shaza Kuleo Mekali.
This is. Sounds entertainment.
Yeah, let's do it.
So ni sike wapi bebe?
Papa.
No ni sike wapi bebe?
Papa.
Ni sike wapi bebe?
Papa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Papa.
Nitakupa wapi bebe?
Papa.
Nitakupa wapi bebe?
Papa. Papa. Yeah. Yeah, yeah, affect me with your beauty. Can I get some of that my little miss cute? And then if I cheat it, I think me the mwenye cheat it. Tema, me don't know fit it. Macho za kufiti, manze yoni good look. Nitalipa depo, manze kama kuna booking. Vile umeiva, manze no more cooking. Nisa kupatazo, no more looking. Ukona sexual feeling, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position, ebu jaribu kneeling. Umejaza po, hindo nice then. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Hivi uko shingo ama shawahiwa?
DJ Zavi.
Ndo na mitindo kama Rosi Hatinto. Shafuni hizo timpos azijani acha salama. Mama ulivyo simple, haujapaka tamaskara.
Sikasema kivesi another pimpo. Defu yake shingo, kiuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama. Minolba tujua, ane, bere tuona. Ane, uwe na tufaa. Ane, uwe na tupenda. Ane, cause you're beautiful.
guess I'm in love. I'm in love. In love with you. I guess I'm in love.
Inataka cucumber, karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma, napenda wet fry na kasosa. Sipendi food iko dry, ndo mi ukula nyama fresh mama.
Sambusa iteleze, ai. Niko unenge, ongeza maji ya sembe, oi. Makura, karawa, chiramai, kai, sambu, isambanga, munwa. Muriro, kusambanga, vitere, vitere, venya, isambu, kumira.
Kuna chumu moja tunafaa kupitia. Kuna mademu mashashola na mabia. Ia, ia, eh, na pia mademu sare na vijana ni mia. Na kauta fika bei, ntakuadisia. Vibes ni true, hakuna za bandia. Ia, ia.
Nimecheki Google Maps, Google Maps. Hoski, kuna jam hadi nax. Nimecheki Google Maps, Google Maps. Hoski, kuna jam hadi nax. Basi tutumie
bye, bus. Bypass,
mdogo mdogo.
Bypass, bypass.
Leo tutanyonge.
Bypass, bypass.
Zitawakia.
Bypass, no.
Tuk tuk kwa bypass apana. Tutatumia Range Rover ya Savara. Tupitia jamia ninunwe kashata. Speed ya gari ubeba jaba. Mdogo mdogo ndani ya jeep. Leo tunanyonya ngata kama tiki. Niko kwa mdogo.
the mashup dog.
Kitoka mina patikana kwa jirani aliyeumba kwani aliumba ya kazi gani ndani ya begi basi ni ganzi na mali safi hili sako le the cool and the ugly gankwela only god can judge me vile nimepiga job bila fancy to finally kukubaliwa na wanati hii area ni ya minus multiply sana hesabu zako zimebana siwezi anda papa nikifika ngatu ya doshan tambua ukifika wewe hapana moto tambua na inakuma sana wezi likutufata na inapiga sana kimambo inzito bana okoloko bingira tuko fresh kichizi na mambo yako fuko ndoko situingizi baridi na
ai jaja hiyo sura yako ai jaja oh na 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 ai jaja nikikuangalia ai jaja kila nikikutazama ai jaja hiyo sura yako ai jaja oh na 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 ai jaja nikikuangalia ai jaja.
DJ Zavi, the mashup dog.
Give me some love when I'm whining. I make you look good when I'm shaking. Kenyan rose you've been wanting. I'm the medicine you've been needing. You be the machine you put it. Me you don't bust it, baby, take. Niki bendu we take it. Hello for you, uni baby. Naomi Gucci ni lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance land on Mwangaza.
DJ Zavi.
No sele, na pina cheza tu. No sele, mo mani mo. No sele, cheza tu de wote. No sele, uwe ma. No sele, na pina cheza tu. No sele, eh oh. No sele, na pina hapo tu. No sele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye.
I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out too. Follow your hips. Do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Now you me Gucci ni legeza. We gonna kando kuki tingiza. I bet I want love when young geza. New dance style, don't want gaza.
Kampa mama mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Because my mind, yeah, you ain't doing my own. Itambele wako Shanghai. I'm proud of you, my woman. Nisho kopie. Wani endie. Wa moyo pambio. Na kiombeki na mkio. Unapotaba samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tum, tum. I'm proud of you, my woman. Me so gopi, eh. Dawe no nyota ya kamchezu. Higara makuna chade zotezu. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka, nakata, pochi, na mnunulia. Na mwaga manoti, na udumia. Haitaji tochi, na mulikia. Kasha vua, kweke vua koti, na mkumbatia. I need you by my side.
Enjoying my life.
Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura high. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, nakupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwana mkioswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Wakinuka kikando bala.
Libuji dhabi kao mama. I'm proud of you, my
woman.
Show my beat. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh,
yeah,
yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Saina kupandisha mizuka. Che, tafuta toto toto toto. Jimake kwenye flow. Oh 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 oh. Baka majogo. Oh 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 oh. Usione so. Oh 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 oh. Hebu tafuta toto toto toto. Jimake kwenye flow. Oh 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 oh. Baka majogo. Oh 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 oh. Usione so. Oh 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 oh. Wana Twitter gama popo. Vile tuko live. Tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live. Twitter gamma popo. Vile tuko live. Kila kitu prokoto. Tunakula live. Kula live.
Sababu leo mpaka che. Mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che. Sababu leo mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
Che che che.
Masi leo mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
Inasema mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
Mpaka che.
In the mix. Sana, you better get familiar. DJ Ben, the spin genius.
Nimese kulata mucho kalongi. Nikazio na siku kama azisongi. Leo nala changu na siombi. Mambo sasa tiki ya kuna rongi. Tutabanana na sitoki.
ngoki ngoki. Kana piga saku na mashoki shoki. Kana niemesha kama dogi dogi. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Goma inongire
Sherena itaki asira, itaki mabombo man. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Epo, epo na kifo kanali. Sijai kata kata gul katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, ni bad manas.
Bad manas, manas. Bad manas, manas, ah. Bad manas, manas, ah. Bad manas, manas, ah.
Bad manas, manas, ah. Bad manas, manas, ah. Sifuatani na umati na jimez kama bop. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi mkate na ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo man. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, efo na kifo kanali. Sijai kata kukira. Kati sipati na kata bali pali ifai.
Sipati na kata
babado kuna pima. Kiki venye naifanya bado tuko baeza. Kibia kwanza kuna kiza.
Nenjo asman.
So wata ni kwa deturi yangu bori bans.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kicho. Wani kimasta mamu tulu wa kuficho. Unele wanga unele wanga.
Na first baby
ile siku kila kitu wenda poa. Lentu melipa, sino melipa. Dema na nooks, ametulia. Ako kwa moods, anakupikia. Kudikiliva, asha pakua. Asha nyuliza, inatestaji. Nisha mwambia sunge ka spice kiasi. Akijam na mdanganya iko poa. Anadai twende out. Na mwambia badilisha basi tuende. Akivana kazi kabla nitoke. Okay, umekala crash. Iyo top na yomini, kwangwa si match. Anadam, anajishika kiuno. Anantolea, mwasku get kila kitu mufanya. Uappreciate. Oops, ulimi yangu kulikuwa na amani. Sasa nimeleta tabu. Hey, ulimi yangu uniletea noma tu na kwambia. Hey, ulimi yangu uniletea nuksi tu na kwambia. Ulimi yangu uniletea noma. Ni sato jioni around 3. Nilikuwa kwa stage na tekea tuma 3. Demali nipita kasmama kando yangu. Badai kidogo niko na wase watatu. Wakasmama kando yake. Hakuwa nasikia kiba kwa kibeti yake. Nikawika wezi wezi. Kidogo wakanigeukia mimi. Wakanishika mashati wakaniangusha chini. Iko wakanipiga mangumi makofi. Wakanikanyangia chini. Mmoja kanikondolea macho. Kijana spingino fikirie maneno yako. Watu walikuwa naangalia. Kuna kitu wanafanya wanacheki na umia. Paka ule dem nilikuwa nasaidia. Nika wish ninge nyamazisha ulimi. Kai ndio kusaidia. Tena si mimi ulimi yangu uniletea noma tu na kwambia. Ulimi yangu uniletea nuksi tu na kwambia. Ulimi yangu uniletea noma.
DJ Zavi.
Mbogi ni the only day love amere. Tunasaka tukishika hizo do kwa eri. Shuka ntena sana choma vo on the beat. Nakangoma maze joke kaki drop ni didi. Genje, genje, goma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wanarende. Genje, genje, goma joni genje. Kamusha ipenda basi jewa lishe pete. Nimechen flow nitabidi
jaza na kadenge wachenge 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 kikadenge nimejipuliza nikajipata jia ndege na kenye kili nice mimi nilikuwa kadere funny honey jipata na kirende legalize thing juma zeje kuna venye mambanga wa mtau ni yudhi na kirere manguo wamevao ni kasia na mirende kijana manufaa yani kijana mgenge na ngoma inafaa yani ngoma jori genge 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 ngoma jori genge chezo kiwa solo ama joki wa marende genge genge ngoma jori genge kama ushaipena basi jeva lishepete genge genge ngoma jori genge chezo kiwa soba ama joki wa matembe genge genge ngoma jori genge kama ushaipena basi jeva lishepete nime chain flow na bado ngoma ni genge ton nime chain na bado ngoma ni genge song yende chain na mahitas je wasenge genge genge ngoma jori genge kama undae shamba kuja basi jona jembe na para za wa mama wachie jori nyewe jota kilia sana mpe basi wembe vijana toka zana 2030 tuwe mbele brava cheki mimi siyo wewe wacha njipini shada niyo mimi unielewe wachenge kikadenge kisha funga kama pele only one delo mbogi ni the only delo low family tunasaka nikishika hizo doko airi shuka jena sana choma buo on the beat na kango mama sejo fuck it drop nisi beat genje genje koma joki genje si chunga solo ama joki wana renje genje genje koma joki genje kamo shai kamo shai kamo shai
yo hapa ni kuchembe toza na manembe teno jembe telu tofo gombo toza meno ni kuchembe teza na maneno jembe teli ni ya gembe denge hapa ni kuchembe teza na manembe teno jembe telu tofo gombo toza meno ni kuchembeteza na maneno gembe teli ni ya gembe denge
na mbichi kai faskan konanja jembe teshi jinga ni bala gambo toli kalvi zimeshikana na ingo moto mimekuja na ubaya nembitika na bado mnakata nembishika bado kwa isana kebe teke bote tambawala mwingine kumtu tere wamelala chomba kali mekaza katamba na kitimbia na mkumi mekanda ni kujinika chitini ya kala nacheza na maneno
kalenda chiki venye userembo mepaka mafuta na baby ukiwok unatingisha madhudha baby first of all tuingie tu kwa book class how she does out na mafans tukiruka baby leta kidole ni kuvalisha hearing juleo kama boy sababu yako nita sing na kupenda sana uliza ataliza nataka uwe wangu ni kuite my miss
vile anawoka nafanya niko crazy vile anadoa kaka toto nikashenzi jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi vile anawoka nafanya niko crazy vile anatoa kaka toto nikashenzi jumi bila unika jua na mwezi I'm his baby napenda yo mapenzi
una vile mimi napenda vitu loko loko kasi kama nipeleke kwa soko niko ndani na ni usikam na kina nani nataka unisuke we ukue my boo forever and ever ni me and you kwanza piga magoti chini miguu pete kidole me say yes I do hold this butt on me I mean who can you feel but she call me honey yeah shot shot in the morning oh in the morning time
vile anawoka nafanya niko crazy vile anatoa kaka toto nikashenzi jumi bila unika jua na mwezi
I'm his baby, napenda yo mapenzi. Vile ana walk, anafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto niko shenzi. Jumi bila you, nika jua na mwezi. I'm his baby, napenda yo mapenzi. Design nika supu bila ma cosmetic. Vile merembeka anaka romantic. Yani mrembo, ulikota usi. Sura nye upe, na nyole nye usi. Nataka niku oe, unizali ya mabacha. Nataka niku suke na ujura utawacha. After harusi my girl, tone honeymoon. Tunasirereka 5 today, adinun. Say my name, baby, ni ite iano ranki. Minagarika V8, na lambo kwa paki. Maganji kwa wenge, tunazipeleka banki. After that, ni vacation, share. Vile ana walk, anafanya niku crazy. Vile anatoa kaka, toto nika shenzi. Jumi bila unika, juwa na mwezi. I'm his baby, napenda yo mapenzi. Vile ana walk, anafanya niku crazy. Vile anatoa kaka, toto nika shenzi.